All paints, all reds, all color. Need my euro, my pound, our dollar. 6 million ways to die, choose one. Chagua when Nadini, I'm a pagan. Dume, I'm a jiggle pig with blah. Utoke huku, wende huku, kose huku. Utambaye na bars, weke huku. Black or white, cheza kwa wazo, feature white. Back in a M or gigabyte, I'm a terabyte. Atujui ni OG, I'm a gigabyte. Piro baki, mtu waende, I'm a shika shot. I am a king leo, kifuwa cha ma king yo. Big ambilis, I'm a king yo. Kwa kuchit, I'm a true, ni real, I'm a AI. Toka kick, paka pesa. Alizo bumburua, CAG. Toka ndaf, paka beef, la pack, na BAG. Na mameli za cocaine, my tans, okay G. Dark or light, univers, suit or track.
Black to white, what? Black to white, black. White to black, what? White to black, what? Black to white, what? Black to white, black. White to black, what? White to black, what? Black to white, what? Black to white, black. White to black, what? White to black, what? Black to white, what? Black to white, black. White to black, what? White to black, what?
You ready or not? Best or life, si lazuri kutumia ni kuwatch your mouth. Kausha au ropoka wa kuberi alive. Zuga umekufa upone, furukuta uchomwe. Pambana ufeleo au kimbia uje upigane kesho. Warrior ama hero, chochote ama zero. Nokio na zero, you know the drill. Yani akunaga mbaya nzuri, mbaya unzuri. Choose one, asante kwa aliyekupa ndo shukran. Aujifanye Bruce Lee, shukuru kwa mateke. Aliyekubeba kikushusho mtukane ama umbless. Mkikutana uwe humble au flex. Design ya mbwa na paka, mazarau ya nyau. Umnyali au muau. Unenepe au ukonde, kibonge au kimbaumbau. Na ukikonda usifiwi, kula wewe. Tasikia jamaa kaisha, ni sukari au maisha au kaisha. Au wanakokota toi pasi anao anao. Na wote wanaokusema toki mbali wengine wanao.
Yeah. Doe mnasema kama ni tilafu au mgao. Sio mnazima mnawasha, mnazima mnawasha. Mafishi yana china. Usiwe vugu vugu. Sky kati. Pan a little bit, left or right. Black or white.